Ate polisi mu district ye Butalejja ekutte abantu ababadde benyigira mu kubba ssaako n'okwonoona ebyuma by'amasannyalaze mu district eno. Kino kyaddiridde abatuuze ku kyalo Lubanga ekitangibwa mu town council ye Bufujja mu district eno ye Butalejja okukeera ku lunaku lwa Sunday ya wiiki eno ewedde nga waya z'amasannyalaze zoonooneddwa era nga n'emmita ezimu hazibbiddwa abantu ababadde batannategeerekeka. Ate oluvannyuma lw'okwekubira enduulu ku poliisi, poliisi bw'etyo yeeyambisizza embwa zaayo ezikonga olusu nga zino zaalondodde abantu abenyigidde mu kikolwa kino era zino zaasibidde ku nnyumba y'omwami ayitibwa Esther Fred era eno waasangiddwayo ebyuma by'amasannyalaze ebimu ku ebyo ebyabadde bibbiddwa awamu n'ebyamasannyalaze ebirala ng'eyo poliisi erina bye yakutte kyokka Esther Fred ate yabaddeyo. Moses Mugwengo neyogerera poliisi mu bendobendo lya Bukedde atubulidde nti omwami Esther Fred ono oluvannyuma lw'okuba nti teyasangiddwa mu maka ge awaasangiddwa ebyuma bino poliisi bw'etyo etandise okusamba ensiko ng'emuyigga wabula era atubulidde nti poliisi egendera ddala mu maaso n'ekikwekweto eky'okukwata bonna abenyigira mu muze guno kyokka nga omuze guno gwe gumu kyenkana gusaanikidde eggwanga lino lyonna era ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga lino ekya UEDCL kigamba nti kino kye kimu ku biviirako amasannyalaze mu ggwanga lino okuvaavaako era bannayuganda bwe batyo ne basigala mu nzikiza.